sirantolanta bena gun ka mali la championat ŋanaya ɲɔgɔn danw bɛ ka sɛnsɛn ka se o labanyɔrɔ ma a tɔ tile duru tile bisabana ɲɔgɔn danw bolodara nka yani an ka se o ma jɔyɔrɔw filɛ tile 29 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminen bɛ joli ba atletik klɔbu bolo kuru 51 jɔyɔrɔ filana o be as bakarijande barawuli bolo kuru 49 jɔyɔrɔ sabana o be us kita bolo kuru 46 jɔyɔrɔ nana o be stade malien de bamako bolo kuru 45 jɔyɔrɔ duruna o be afe bolo afrique football elite kuru 45 jɔyɔrɔ wɔrɔna o be elseba lafia club de bamako bolo kuru 79 jɔyɔrɔ wolonfilana asco association sportive de korofina kuru 79 jɔyɔrɔ segina 11 créateur de ɲarela kuru 79 jɔyɔrɔ 90na as real de bamako kuru 79 jɔyɔrɔ tana cob club olympique de bamako kuru 79 jɔyɔrɔ 11na usfas union sportive des forces armées de sécurité kuru 76 jɔyɔrɔ 12na o be as black star bolo kuru 76 jɔyɔrɔ 17na yelen olympique kuru 75 jɔyɔrɔ 14na as police kuru 75 jɔyɔrɔ 15na us buguba kuru 30 16na cs dugolonfila kuru 30 jɔyɔrɔ 17na asom association sportive olympique de misra kuru 21 jɔyɔrɔ 18na na laban as duan de sikaso kuru 20 o kɔrɔ ye min ye jɔyɔrɔ ninnu b'a yira ko ɲɔgɔndan tɔ n'o ye tile duru ye klɔbu fɛn fɛn mana kileku i b'i jɔyɔrɔ bila dɔ wɛrɛ b'a ta championat tile duru tɔ tɛna nɔgɔya a bena kɛ senantolantan jijalenw de ye kosɛbɛ kosɛbɛ min ye tile bisabana ye o ɲɔgɔndanw be daminɛ sinigɛnɛ juma juɲɛkalo tile 17 san 2022 yi na k'u kuncɛ kari nata juɲɛkalo tile 19 san 2022 yi na ɲɔgɔndan 9 don o bena tan bamakɔ ani jamana yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ a be deli ka kɛ cogoya min na VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don